Yeah,
it is what it is.
Mule ZM, James J.
Tusapua manda TS pake mwachi mwele. Life ni kulimba life manja mwako weka. Waibale kubo ibeneba kuseka. Life tusapua nzoni tie wasa puno mega.
Mene nisa kila future.
Mene nika ni mungono boy.
Nisa kila future.
Mene mungono mungono boy.
Mene nisa kila future.
Mene nika ni mungono boy.
Nisa kila future.
Mene nika ni mungono boy.
Nisa kila future dia. Sinifuna atiwa bujuwa nikatia. Clean money ndi alama zeti katia. Kumanga nyumbo gula jila ndi venilo dia. Ugone la dream isetipisha. No wonder these days ni mapusa. Ndine tepye nesima loser. Tisoko neze brau yendele mutruza. Isemeso ya ripali place. Njito ya tuiri pena losi. Tifuna mwana saziwe mavutyo. No mupunjisa kuskulu wazitia tyotyo.
Tusapua manda TS pake mwachi mwele. Life ni kulimba life manja mwako weka. Waibale kubo ibeneba kuseka. Life tusapu nzoni tie wasafuno mega.
Mene nisa kila future.
Mene nika ni mungono boy.
Nisa kila future.
Nali mungona mungono boy.
Mene nisa kila future.
Mene nika ni mungono boy.
Nisa kila future.
Boy sama hasela. Life na gen 6 so nisa kila mwa future. Munga ntiwe mwana wasafuna baku usha. Choma ntulu kusha. All the night sinitusha. Hapa mabine 1-to-1 voice sinitusha. Sini mapema mutima ulipaka nkwati. Ndama ngisa bine ili yonse ndine nyati. Agai pandalama hoke beta munipati. Daba ndiye future yanga sole kanishanshi. Asegai na watie sufuni kache ubaza. Ukazilo namba notes kazuba nishikavala. Achievement here reason why haswe ni wakamba. Ngati soon believe nisie na vibanda vangai. Tusha po manta TS pake mwachi mwele. Life ni kulimba life manja mwako weka. Waibale kubo ibeneba kuseka. Life tusapu nzoni tie wasafuno mega.
Mene nisa kila future.
Mene nika ni mungono boy.
Nisa kila future.
Nali mungona mungono boy.
Mene nisa kila future.
Mene nika ni mungono boy.
Nisa kila future.
Nali mungona mungono boy.
Yeah, they call me Mule. Voice yama hazelas.
Exclusive to ZLouder.com.
Elati, OTH.